Omusajja agambibwa okuba Kalibutemu nti yatirimbula abaana abana ku ssomero ligaba Early Childhood Development Center. Christopher Kelonyom leero aleetedde kkooti emuwozesa okwabuka amangu bw'ategeezesa omulamuzi kyabadde teyeewulira bulungi. Wabula omulamuzi agiri mitambo Alice Komuhangi bw'amubuuzisa oba ng'alina ekirwadde ekimutawaanya okera ategeezezza ky'alina n'ekiwandiiko ky'ayagala okukwanga kkooti. Omulamuzi alagidde amyuka registra wa kkooti okuwandiikira akulira ekkomera lya Upper Prison e Luzira ategeka alipoota ekwata ku bulamu bw'okere eweebwe kkooti n'alagira giddemu okuwulirwa enkya ku ssaawa 3. Mu kusooka omulamuzi ayimirizzaamukko mu lutuula lwa kkooti eggaba awawulirirwa egy'omusajja ono agambibwa okuba Kalibutemu. Bwa munnamateeka we bw'ategeeza nti omusibe abadde teyeewulira bulungi nga yeetaaga okulaba omusawo. Kiwaliriza omulamuzi Alice Komuhangi okuyimirizaamu olutuula okumala eddakiika 3. Kino nno kinyiizizza abantu bali mu kulondoola omusango nga beebuuza lwaki okero bo bagamba atwalibwa ng'owekitalo. Kkooti weewummuliddemu ng'oludda oluwabi lwanjudde omujulizi ow'omunaana. Ng'ono mukozi wa kampuni epangisa mmotoka nga kigambibwa okero yapangisayo mmotoka ng'ayita ku mutimbagano amalirize ensonga ze. Omujulizi ono asabye kkooti emukise eri abantu era n'ategeeza kkooti nti okero yamutuukirira nga 12 omwezi oguwedde okuyita ku mukutu gwa WhatsApp. Twogeddeko n'abantu abaddewo mu lutuula lwa kkooti.
Omusibe waffe afuuse emotional so kino okulindako ne tumuwaamu ko like 30 minutes n'atereera n'agendako mu kinaabiro ne bamuwa kamere then n'akomawo ne tugenda mu maaso ekisanyusizza naye munnange awo engeri gy'adaasekaaseka ennyo badde balina omuwaamu time ne balaba ki ekimusesa.
Kkooti yeekoze nga balese omujulizi gwe tusuubira muno yalimu ekinyusi atuuse wali eggumba ate kkooti negamba mutuwummulemu ekyo ekitusuubira nti wano wetuwa tulina okuwulira ekituufu kkooti teyina okusalawo ate tutuuse we tulina okuwulira ate kkooti negamba muno omutemo bateyeewuya bulungi ffenaffe tusibasanyufu ab'okukitundu
kikyakooti kukkiriza omuntu omusibe yatemula abaana ate bamuweereza obudde n'afuuka ne bamuwa ebyokulya ne bamulabirira ate yatemula abaana
neebaza esiga eddamuzi ate neebaza pulezidenti Museveni nti yasalawo ekkooti ejje mu bantu tumanye emisango kino gitambula gitya mu high court.